zambri.com. Super vibes.
Booting take a nigga time. Born and set.
Unila pansi, pansi Ungumusha ngini pasi, pasi Utapila nawe pasi, pasi Watopa nawe kuyenda wa pansi, pansi Osasi unila pansi Ungumusha ngini pasi Utapila nawe pasi Watopa nawe kuyenda wa pansi.
One day we have to run off the press or the jail if we come from inside. Tell them leave all your twin and do it suicide. Utaskin genie if we come in for fight. Fish, fish, badness, we have to spend up tonight. But as you want to pass, you see where my lipa. So go lo la, go wake up, ulipa. Zima funi kanti makulimba. Kuimba kwa futaka, yes, ema dimba. So me have to do it all as a gamba. Kufala trouser, lo pantalamba. Ndum geto kumandi chakamba. Kuma kustusi ndika wakamba. Yasimi ya se.
Osasi unila pansi, pansi. Ungumusha ngini pasi, pasi. Utapila nawe pasi, pasi. Watopa nawe kuyenda wa pansi, pansi. Osasi unila pansi. Ungumusha ngini pasi. Utapila nawe pasi. Watopa nawe kuyenda wa pansi. Ushangini onyezela ifoti. Kozangini baka pezeka foti. Mafuto uwa oneze foot. Uwa pase chikomo uwa fake chiput. One time kunjoya kuflexa. My baby kukwita na blessa. Umafuto wa woloka wa kesa. Diwe nguzi mugola wa kesa.
Osasi unila pansi, pansi. Ungumusha ngini pasi, pasi. Utapila nawe pasi, pasi. Watopa nawe kuyenda wa pansi, pansi.
www.amadzambiwe.com